bless.
Paka la nite Kenya linani paka wisha ya ninaonara. Unavapenda kunipekecha unani chacha wisha. Penzili chomeke nileke, ukinipa mie tango nipepe nideke, unifanye mimi chambo. Unavyo nipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavyo nipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Wakikuliza lenyu nani acha, wambie bado, wambie bado, wambie bado, wambie bado, wambie bado, 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 bado.
Baby, they do much. Don't give a damn, you're the one I love it. They always will judge. Baby, they don't know that you gave me high.
Wanateka ni kwa chiweli wafurai wakishiri. But you fill my heart with happiness. Niwe na mie.
Penzi langu wanataka wapewe. Fever wapande wa shuke na wallahi visa vyo vanifanya ni cheke. Miestaki mwingine.
Unavyo nipa baby burudan burudan, moyo kiupunga maruhan maruhan. Unavyo nipa baby burudan burudan.